singa simukama ensimbuza yandibadde tya singa sibuyinza bwe ani yandibadde omulamu
oyo awanirira ejuba mu bbanga atonyesa enkuba buli mwaka Mitima jaffe bwe tuba tubula ekiro abeerawo akumira ddala abagagga n'abaavu teyeekubira
akola bikulu
alungamya emitima jaffe bwe tuba tubula ekiro abeerawo akumira ddala abagagga n'abaavu teyeekubira
Mubulamu si kikulu okulya enseno notokimanya gwe tiwaliwo atugezaawo ne mu biseera ebyentiisa
yamanyira bw'obulamu bwaffeoyo atukumma n'ekiro eyo mu ttumbi wa buyinza alungamya emitima gyaffe bwe tuba tubula ekiro abeerawo akumira ddala abagagga n'abaavu teyeekubira
akola bikulu
alungamya emitima gyaffe bwe tuba tubula ekiro abeerawo akumira ddala abagagga n'abaavu teyeekubira
Bameka babadde bagalwa nayo mulabe nabatujjako Bameka mbuza batutte nga ne ssente balinawo
Yatugabira omukka mu nnyindo asitula mawuggwe bobosa wabuyinza alungamya emitima gyaffe bwe tuba tubula ekiro abeerawo akumira ddala abagagga n'abaavu teyeekubira
akola bikulu
alungamya emitima gyaffe bwe tuba tubula ekiro abeerawo akumira ddala abagagga n'abaavu teyeekubira akumira ddala abagagga n'abaavu teyeekubira akumira ddala abagagga n'abaavu teyeekubira akumira ddala abagagga n'abaavu teyeekubira